She says my love is original.
Original.
She says it's sweet and digital.
Digital.
My baby, my sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti. My darling, my sweetie, naza kuita ni uwa bibi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa. Usini umize, ube nikani vaba, nkawa chawa, chawa.
Okay, kiss me, baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, au mwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako. Kibaba baba John.
Kibaba John.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
koroga,
my sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti.
Koroga,
my darling,
koroga,
my sweetie,
koroga,
naza